xerada qaxootiga ee Jenin ee Daanta Galbeed caruurtu waxay ku ciyaaraan qoryaha iyagoo ku ciyaaraya isla goobtii ay ciidamada Israa'iil ku dileen laba ka mid ah dagaalyahanada Islaamic Jihaad dhowr saacadoodun ka hor. Qaar ka mid ah caruurtan ayaa iska dhigaya in ay hawada tooganayaan si ay ugu dabaaldegaan geerida saaxiibkood.
Cabsi ma jirto, waxa keliya aan ka baqayaa waa Ilaahay.
Jubaar waa 12 jir wuxuuna leeyahay qorshayaal badan oo noloshiisa ah. Waxa uu sheegay inuu doonayo inuu waxbarto islamarkaana uu noqdo ciyaaryahan kubadda cagta ah oo xirfad leh iyo weliba dagaalyahan. Jimcihii hore isaga ayaanu la qaadanay maalintiisa. Waxa uu sitay qori caag ah kaas oo uu ku sawirnaa saaxiibkii oo dhintay isaga oo is hor fadhiyaan ciidamada Israa'iil.
He was here and they were there and then
halkan buu joogay oo halkaas bay joogeen kadibna bam 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 wuu dhintay.
Aysar al-Aamir oo ahaa taliye ka tirsan kooxda Islaamic Jihaad ayaa la dilay isla subaxaasi aan goobta ku sugnayn. Aaskiisa ayaa soo jiitay boqolaal qof oo ku nool magaalada Jenin.
This is a scene that it's becoming more and more common here in the West Bank. This is another funeral of
tani waa muuqaal aad iyo aad ugu soo badanaya halkan Daanta Galbeed. Waa aaska qof kale oo Falastiini ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil. Sida aad arki karto, xiisad ayaa ka taagan halkan.
Xogta qaramada midoobay ayaa sheegaysa in sanadkani uu yahay sanadkii ugu dhimashada badnaa Falastiiniyiinta Daanta Galbeed muddo 15 sano ah. In ka badan 120 Falastiiniyiin ah ayaa lagu dilay Daanta Galbeed tan iyo markii Xamaas ay weerartay Israa'iil 7 Oktoobar, halkaasi oo ay ku dishay in ka badan 1400 oo Israa'iiliyiin ah isla markaana uu ka dhashay dagaalkii Xamaas iyo Israa'iil. Inta badan Falastiiniyiinta ayaa waxaa dilay ciidamada Israa'iil marka ay gudaha u galaan xiriyaha qaxootiga si ay u soo qabtaan dadka looga shakisan yahay in ay xiriir la leeyihiin Xamaas. Weerarada ay geysanayaan dadka Yahuudda ah ayaa sidoo kale ku soo badanaya Daanta Galbeed, waxaana sii kordhaya tirada dadka Falastiiniyiinta ah ee ay laynayaan dadka Yahuudda ah ee dhulkaasi la dejiyey. Tuuladan yar ee u dhow Nablus, ugu yaraan 5 Falastiiniyiin ah ayay dileen Yahuudda la dejiyey 2 toddobaad ee u dambeeyey, sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka ee Falastiin. Muraad Ubeh ayaa sheegay in isaga laftiisa la toogtay.
I was sleeping when I heard the loudspeaker of the mosque announcing there was an attack and people needed help. I rushed to the scene and saw my cousin.
Anigu hurda ayaan maqlay codbaahiya masaajidka oo ku dhawaaqaya in la soo weeraray. Dadkuna ay u baahan yihiin gargaar. Waxaan soo orday goobtii, waxaan arkay naadeerkay oo dhulka jiifa. Baabuurka ayaa saaray. Markii aan soo laabtay si aan u caawiyo dadka kalena, xabad ayaa dhabarkayga dhacday.
Maalin kasta boorar cusub oo ay ku qoran yihiin magacda dadka Falastiiniyiinta ee dhintay ayaa lagu daabacaa laguna dhejiyaa derbiyada magaalooyinka Falastiin iyadoo rabshaduhu ay sii kordhayaan.